rere taku manu me ona karangaki a koutou o tai nui nui tonu, ko kawe rusahau, kia ora koutou katoa. Kei te takatū a pēni hēnare i ona rautaki, kia kāwhaki anō i te tūru Māori o Tāmaki Makaurau. Ko tatatonu ki te tekautau a hēnare e hāpai ana i ana mahi ki roto o te whare miere, mō ana kai pōti o Tāmaki Makaurau. Hei tā hēnare ke te hia kai tonu ia ki enei mahi, o tirā ko te mea nui mō ona kai pōti, kia kite atu i ona hua ki tōna hāpuri. E mea ana ia ara titiro ki ana mahi engari i te tōngā atu o te rā, ka waiho mā ngā kai pōti o Tāmaki Makaurau nui tonu, e whakatau ae kāo rānei, e hoki ai a hēnare ki te whare miere.
E au tonu, te hia kai mō tēnei mahi, kua whakarite hia i etahi mahi papaira wātu, engari ki aonei ngā ki roto i ngā tau e toru tētahi mahi ua ua ki te whakakohatu ki te whakakoutoua i ngā mahi kua whakarite hia ki roto i ngā tau kua pahure ake nei mō te āpōpō mō ake tonu engari e mōhi ana koe te suakana ko ngā kaipōti ki roto a Tāmaki Makaurau. E hoa, kei a rātou tenu te kōrero whakamutunga, poino tāku, ka tūrau ki runga i ngā mahi, kua oti rāu ki roto i ngā tau kua pāhuti aki.
E karanga ana te kai kaunihera ārohe o te tai toke rau ki a kaha ke taua kaunihera kia tōia mai i te mātauranga Māori ki roto i a rātau. E whakakipakipa ana a Peter Lucas Jones, kai kaunihera ārohe o te tai toke rau, ki ngā iwi katoa o te motu. Me tūpato ki ngā kaunihera huri i te motu e mea na rātau, ke te whakapono rātau ki ngā mātauranga Māori, hei tāna kātahi te kōrero hori-hori ko tēnā.
Me te ao pūtaiao o te Māori o ngā whānau me ngā hapu me ngā iu. E kia nā tērā momo pūtaiao he mātauranga Māori. E hiahia nā etahi o ngā Pākehā ki te tiki atu i ngā kupu Māori. Hei whaka Māori ake i te āhua o ngā kaupapa he, kua oti kē i ngā Pākehā, te whakawhanake, kua āhua peitangia kia kite a tēnei me te mea nei he mea Māori, engari e harai te mea Māori.
Ki ngā Takehā kinakina o te wā, ke te heke rawa te werawera i te matenga o te kaiako matua o ngā New South Wales Blues, arā a Brad Fittler, i te tokomaha o ana panongitanga mo te tukinga Origin whakamutinga hei te rāwiki. Ka kuhu atu a Cody Walker ki te tūranga a Jerome Luai, ko Clint Gutherson hoki tērā ka whai wāhi anō ki te kapa. Ka timata ia ki te pairifi, ā kua haukoti katoa a Junior Polo, rātou ko Stefano Utoikamanu, ko Hodson Young, ko Tyson Frizzle. Mā Regan Campbell-Gillard rātou ko Jacob Saviti, ko Jake Trebonovich ngā kapau mua e whakapakari, ā e ruanga ingoa hou, ko Kayan Kuala Matangi tērā rāu ko Bradman Best. Whakawhiti atu ki a Queensland e rua noa ngā panonitanga ko AJ Brimson, Maurice Walsh, me Corey Horsberg mo Tom Flagger. Ko e hoki ngā kōrero i te tihi o te hāora ko Kawe Rusahau, Manawatia a Matariki.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.